Bazane sizoqhubeka ke namhlanje kwi series yethu esiqalile ngixolisa ukuthi last week angizange ngikwazi kuba khona ngesikhathi siqala a few weeks ago ngathi ngizobuya kuleli sonto eliphelile. Ngiyabonga kumkhathini ukuthi angibambele igap bese eyasifudumeza maqondana ne conference kaKhwezela esiya kuyona. So ke sathi uma siqala sakhuluma intshumayelo yethu yokuqala kule series ya 5 weeks noma yentshumayelo ezu 5 sakhuluma ngomuntu noma ngesimo somuntu nokukhohlakala kwakhe esathi ukukhohlakala okuphelele isimo sakhe phambi noma emehlweni kaNkulunkulu ngenxa yesono. Sachaza ukuthi sisho ukuthini mayelana naloko. Asizukubuyekeza uma wawungekho noma uma ufuna ukubona ukuthi zihlobana kanjani lezi zinto ulwethu usifakele kuzona zonke iy'ndawo lezi ko-YouTube nakuwebsayithi yebandla, ungahamba ubuyele khona uyobuyekeza. Namhlanje kodwa sifuna ukukhuluma ngesihloko maqondana nokukhethelwa ensindisweni okuyinto eyenziwa uNkulunkulu. Sizobona uma sifunda eyenza emaphakadeni ekhetha abathile ebakhethela ensindisweni. Ngifuna ukufunda nje amavesi ambalwa ngesikhathi esiqala. Matthew chapter 7 verse 13. Ngenani ngesango elincane, ngokuba libanzi isango, inkulu nendlela eholela ekubhujisweni. Baningi abangena khona, kepha isango elincane nendlela ingumcingo eholela ekuphileni bayingcosana abayifumanayo. Kunendlela ezimbili, kunamasango amabili, khona eliya kuphileni, khona eliya ekubhujisweni. Matthew chapter 25 verse 46, labo ke baya kuhamba baye ekujezisweni okuphakade, kodwa abalungileyo baya kuya ekuphileni okuphakade. Khona abayekuphileni okuphakade, khona abayekubhujisweni. John chapter 3 verse 36, okholwa indodana unokuphila okuphakade, kodwa ongakholwa yiyo akayukubona ukuphila kepha intukuthelo kaNkulunkulu ihlezi phezu kwakhe. Maningi amavesi anje, ungacabanga neparable yentombi ezilishumi ezu-5 zihlakaniphile, ezu-5 ziyizula, zinamafutha, ezinye azinawo, ziredi uma kufika umyeni, ezinye azikho redi. Uma kufika umyeni ziyangena, ezinye emshadweni, ezinye ayikwazi ukungena. Okuchaza ukufika kaKristu nokungena ekuphileni okungunaphakade nokungangeni ekuphileni okungunaphakade. Ungacabanga iparable yakolo nokhula, ukhula ndawonye, kuba ngathi kukhula ndawonye, kodwa ekugcineni khona okuzosikwa, kuyoshiswa, kube khona okuqoqwayo. Kunalabo umfundisi uDlamini ayekhuluma ngabo bathi inkosi inkosi. Lama verse just ukuveza ukuthi kukhona abaya ekuphileni, kukhona abaya ekubhujisweni. Isikhathi esiningi asikho, ayikho impikiswano mayelana nokuthi bakhona abantu abaya ekubhujisweni. Mongaya la e-rank njengamanje umise abantu abawu-5 abangakholwa, ubabuze ukuthi wena ngokucabanga kwakho ubani oyisihogweni, very quickly they will give you 5 names because bazi ukuthi bakhona abantu abafanele ukuya esihogweni. Impikiswano iqala uma sekukhulunywa ngokuthi obani abaya ezulwini. Ila eqala khona ukuthi kube khona ukuphikisana. Ephesians chapter 1 verse 4 and 5 kuthiwa njengalokhu asikhetha. Amavesi ambalwa engiwafunda la, amavesi akhombisa noma aphendula leya ndawana le engithi khona ilaqala khona impikiswano. Njengalokhu asikhetha kuye ngothando ungakasekelwa umhlaba ukuba sibe ngwele singabi nasici phambi kwakhe. Wakumisa phambilini ukuba sibe ngabantwana kuye ngoJesu Kristu. John chapter 17 verse 9. Ngiyabakhulekela angikhulekeli umhlaba wonke. Kodwa kuphela labo ongiphe bona ngokuba bangabakho. Kunalabo inkosi uJesu ebakhulekelayo ngoba bangabakayise noma ngoba yona inikezwe bona uyise. Kunalabo athu Pauli noma naye ezibala kubona ukuthi bakhethwe ngothando umhlaba ungakasekelwe. Deuteronomy chapter 7 verse 6 and 7. Ngokuba uyisizwe esingcwele kusimakade uNkulunkulu wakho, kusimakade uNkulunkulu wakho ukukhethile ukuba ube yisizwe esiyifa lakhe. Maningi amanye engingawafunda akhomba lento ukuthi kunalaba abaya ebhujisweni, kube nalaba abaya ekuphileni okunguna phakade. Laba abaya ekuphileni okunguna phakade ingoba uNkulunkulu obakhethele ukuphila okunguna phakade. Lamavesi njengoba ngisho namanye inqwaba yawo asifundisa ukuthi uNkulunkulu uyena osikhethele ebungcweleni umhlaba ungakasekelwa, wakumisa ngaphambili. Leli gama elithi predestination ngesiNgisi, or predestined. Ngiyathanda ukuma kancane la, sikhulume kancane ngaleli gama ngoba liyangisiza uma siqhubeka. Ileli gama kwawesiZulu elithi ukumisa ngaphambili. Leli gama ka predestined uyalibona linamagama amabili, lino pre libe no destination. U pre igama esilaziyo nesilijwayele siyalibona ezindaweni eziningi, kunamagama afana no prepaid. Uprepaid okusho ukuthi i-airtime noma ugesi noma yini oqale ukhokhele, you prepay. Upre usho ubefore, uqale ukhokhele ungakawusebenzisi. Awufani naloko amasipala oqale usebenzise bese utholana ne-bill kamuva. Opreheat bayaza ababhakayo u-oven thiwa uqale ufudumeze before ubhake. Noma opremix, ukhonkolo owuthenga usuhlanganisiwe, wena ufika ekhaya usufaka amanzi nosimende, it's pre-mixed for you. Noma imix yama-muffin, upre usho ubefore. Bese kuba no destination. U-destination uchaza isiphetho sohambo, la kugcina khona indlela, la kuyiwa khona i-destination. So uma sila emhlabeni sisohambeni, zimbili indlela la uhambo oliyophelela khona. It's either uhambo liyophelela ebhujisweni noma uhambo liyophelela ekuphileni okunguna phakade. So uma kuthiwa kunalabo uNkulunkulu abamisele ngaphambili, kusho ukuthi kunalabo uNkulunkulu asebaqokele ukuthi uhambo labo liyophelela ekuphileni okunguna phakade. Isona lesi isihloko engifuna sikhulume ngaso namhlanje. Uma sokhuluma ngalesi sihloko sibuqayi sinje, kunezinto already esizivusayo kunina njengoba nihleli lana nje namhlanje kuseni. Ngifuna ke ukuthi sisibheke ngokuphendula eminye yale mibuzo equbukayo kuwena njengamanje, noma equbukayo noma evuswayo yilabo abavamise ukugxeka noma ukumelana nale mfundiso maqondana nokukhethelwa ensindisweni. Kodwa njengoba ngifilo kade ngithandaza, ikakhulukazi ngifisa nokuthi ngaphandle kokuveza mhlambe imbobo ezikhona kuleze zinizinto ezishiwoyo against le mfundiso ikakhulukazi esamisifiso ukuthi sibone ubuhle sibone uthando likaNkulunkulu kule mfundiso maqondana nokukhethelwa ensindisweni noma ukukhethelwa empileni enguna phakade kukaNkulunkulu ekhetha labo abakhethayo. Into yokuqala engifuna siyibuke itshe lokuqala elokuqala engifuna silibheke eliye liphoswe kule mfundiso maqondana nokukhethelwa ensindisweni ilokuthi kuke kuthiwe sometimes ubani yena lo Nkulunkulu uyithatha phi yena lemvume yokukhetha abanye ashiye abanye. Uma ufunda itheology uyifunda ezincwadini ezahlukahlukene uyuthola ukuthi lesi sihloko maqondana nokukhethelwa ensindisweni uyusithole ngaphansi kweindawo mhlawumbe kuma chapter noma kuma section ezincwadini kuma systematics and so on lapho khona kukhulunywa ngemsebenzi yonke kaNkulunkulu. Uyakhumbula isikade siqala sikhuluma siqala siintroducer le series sithe sifuna ukubuka kulama message awu 5 imsebenzi kaNkulunkulu ekusisindiseni. So uye uyifice kulama section akhuluma ngemsebenzi kaNkulunkulu ekhuluma ngama decrees kaNkulunkulu. Ama decrees kaNkulunkulu izimemezelo zikaNkulunkulu lapho ememezela khona emaphakadeni konke okuyokwenzeka emlandweni wako konke ayisazokudala. Uyithola kulawo ma section akhuluma ngalezo zinto, uyithole kuma section la akhuluma khona ngokuzimela kobukhosi bukaNkulunkulu. Ukuzimela kobukhosi bukaNkulunkulu ileya into ebizwa nge sovereignty kaNkulunkulu, ukuthi uNkulunkulu uzimele gelekeqe uNkulunkulu, hayi ngoba kunesivumelwane esithile esisapotha uNkulunkulu bakhe esenziwe nomunye somewhere else. Akasiyena uNkulunkulu ngoba nakhu ezalelwe emndenini othile ubukhosi behlela kuyena ngenxa yesibongo azalelwe kusona. Kuchaza ukuthi akasiyena uNkulunkulu ngoba nakhu evotelwe kakhulu kunabanye ekade bangisana nabo esikhundleni sobuNkulunkulu. Akasiyena uNkulunkulu ngoba nakhu ethandwa kakhulu ilabo abusa phezukwayo. Kodwa uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu. uNkulunkulu bakhe abunike ndawo. And so uma uNkulunkulu eyilolohlobo likaNkulunkulu. uNkulunkulu kusho ukuthi okwazi ukudecide. Singakabukhona thina sonke. Ukuthi mangidala inkomo ngizoyenza ibe nenyawo ezu4 neimpondo ezimbili. Ngizodala inyoni ibe nenyawo ezimbili yona nginikeza amaphiko ikwazi ukundiza. Iginikeze na namaphaphe. Ngizothi uma ngidala lento ekuzothiwa utshani ngiyenze ibe hlaza angibuzi ndawo. Angikudiscuss namuntu ngoba nguNkulunkulu. Uma kuba nokhetho eAmerica ngoJanuwari 2025 ngiyokwenza ukuthi kuwine uDonald Trump. NguNkulunkulu. Uma nguNkulunkulu onjalo, nguNkulunkulu futhi okwaziyo ukudecide ukungena inye ilanga ngokufa kwendodana yami esiphambanweni ngiyosindisa izoni. Njengoba esho uPetru Acts chapter 2 Acts chapter 4 ukuthi ukufa kaChrist was according to the plan and foreknowledge of God. Wangalonisa kamlomuntu lelo. Akulona isu kaPilato, akulona isu lamaJuda, akulona isu lamaRoma. Isu likaNkulunkulu. Kodwa ke futhi kuchaza ukuthi ngiyakwazi ukusho njengoNkulunkulu ukuthi ubani ofanele asinde ngaloko kufa kwendodana yami ngoba nguNkulunkulu. Leyo mpendulo Uma unkulunkulu eyilonkulunkulu esithi uyena. Iphelele. Ayidingi ukusekelwa. Iphelele uma injalo uma unkulunkulu eyilonkulunkulu esithi uyena. Inkinga ekhona ukuthi unkulunkulu simbona sometimes njengomunye wethu. Simbona njengonkulunkulu okufanele sometimes aconsult nathi. Athole iadvice kuthina ukuze enze inqumo. Ukuba bekunjalo angabe akalifanelwe igama lokuthi ungunkulunkulu. Okwesibili kodwa okuye kujikijela kule mfundiso maqondana nokukhethelwa ensindisweni kwalabo unkulunkulu abakhethela ensindisweni. Ilento yokuthi kukhulunywe sengathi unkulunkulu akazihleli izinto. Engathi unkulunkulu ngizothini? U-arbitrary, u-random. Ungathi wajikijela amagama esiqokweni. Wafaka isandla, wavonga. Waphuma nalawa, waphuma nawo, wasethi ninake emkhethini. Akunjalo. Asikutholi lokho uma sifunda iBhayibheli. Uma sifunda iBhayibheli sithola ukuthi uNkulunkulu unenhloso. Very intentional, very careful. Ngokuthi ukhetha bani. Ephesians chapter 1 verse 3 kuthiwa makabongwe uNkulunkulu uyise wenkosi yethu uJesu Kristu osibusisile ezulwini kuKristu ngaso sonke isibusiso sokomoya njengalokhu asikhetha kuthiwa wasikhetha kuye ngothando ungakasekelwa umhlaba ukuba sibe ngcwele. UNkulunkulu wasikhetha ngoba esithanda. Uma usindisiwe namhlanje, uNkulunkulu wakhetha ngoba ekuthanda. That is deliberate, that's a decision. Akusikuvonga. Akusikugcavu, it's a decision, it's deliberate. Akusikona ukuthi you were at the right place at the right time. Akusikona ukuthi waba nenhlanhla. Uma kuthiwa uNkulunkulu wasikhetha ngoba esithanda njengoba esho kwichapter elandela la kuRomans chapter 9 ukuthi uJakobe ngamthanda. Kuchaza ukuthi wayimazi uJakobe. Wamkhetha ngoba emazi, wamthanda, wamkhetha. Nawe uma usindisiwe namhlanje, uNkulunkulu wakhetha ngoba ekuthanda. You cannot speak of ukuthanda entweni ekuthiwe ngizojikijela into ethile uma inamathelile kuwena woza. Akusika ukuthanda lokho. Ukuthanda is deliberate, ukhuluma ngokukhetha, ngokutomula ngoba esithanda. Verse number 5 mayiqhubeka uthi wakumisa ngaphambili legama lika-predestine. Wakumisa ngaphambili ukuba sibe ngabantwana kuye ngoJesu Kristu njengalokhu kwaba kuhle kuye ngentando yakhe. Kunento enhle uNkulunkulu. Kunento emjabulisayo uNkulunkulu. Kunento enhle kuyena uma ekhetha labo abakhethe. We are not trying to explain lana ukuthi uNkulunkulu, we're not saying ukuthi we understand izathu zakhe, asizazi. Esikwaziyo okubhalwe eBhayibhelini ukuthi kwamlethela intokozo uNkulunkulu ukukhetha labo abakhethe. Again, ukukhombisa ukuthi this is not random. It's not arbitrary. uNkulunkulu wakhetha ngenhloso labo abakhetha ngoba kuyintokozo kuyena. Verse number 6. Ukuze kudunyiswe inkazimulo yomusa wakhe asinike wona ngesihle ngothandiweyo ngigcume ngeverse number 12 osho into efanayo uthi ukuze thina esethembele kuKristu ngaphambili sibe ludumo lwenkazimulo yakhe so akusibona kuphela ukuthi kunento enhle kunento emthokozisayo uNkulunkulu ngokukhetha labo abakhetha kodwa futhi kuwudumo kuyena ukukhethelwa emsindisweni kwalabo uNkulunkulu abakhetha kumenza muhle yena ngendlela ethile eqondwa uyena kumenza muhle yena kunodumo oyifinyelela kuyena ngenxa yalokho mawufunda wonke lamavesi namanye esazodlula kuona ugade leli gama elithi icebo liningi igama elithi icebo likaNkuluNkulu maqondana noma emavesini athinta lento yokukhethelwa kwabantu abathile ensindisweni ngoba yonke lento iyicebo kuNkuluNkulu kunento ayifezayo engaphezulu kokuqonda kwethu so asikhethiwe ngoba sinenhlanhla awukhethwa ngoba unenhlanhla awukhethwa ngoba naku ucilo ushiye ushaye endukwini ngoba naku you were the right place at the right time ukhethwe ngoba uNkulunkulu was deliberate about you wabhala igama lakho in the Lamb's Book of Life igama nesibongo wonke amagama akho awu-4 ngoba ekwazi futhi ekuthanda uNkulunkulu loko kukodwa lo Musa bekufanele kusenze manje sithande lento sikubone ukuthi uNkulunkulu sithande kangakanani uma sazana naye namhlanje ekuseni abanye kodwa baphakamisa enye iview maqondana nokukhethelwa enkosini kwalabo uNkulunkulu abakhethile baningi ke futhi laba mhlambe nawe ucabanga kanje mhlambe futhi awunakile ukuthi ucabanga kanje ngoba iningi lethu sikhule ekukhulunywa ngalendlela yokuthi uNkulunkulu ukhethe labo abakhethile ngoba uthe uma ehlezi emandulo emaphakadeni umhlaba ungakasekelwa wathi uma ebuka ikusasa wabona ukuthi yilaba elothi uma lishunyayelwa ivangeli balizwe bangithande wasekhetha bona ikhona imfundiso enjalo futhi iningi le mfundiso ayisuselwa emoyeni bayithathela kuRomans chapter 8 verse 28 and 29 ikakhulukazi ayisuselwa emoyeni leli verse lithi from verse 28 bathi siyazi ukuthi uthi Paul siyazi ukuthi kwabamthandayo uNkulunkulu konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo ababiziweyo ngokwecebo nathi lo gama kulabo ababiziweyo ngokwecebo lakhe ngokuba verse 29 ngokuba labo ayebazi phambilini wabamisa kwaphambili those whom he foreknew he also predestined lela gama ka predestined labo abazi ngaphambili wabamisa kwaphambili so bathi ke uyabonaka uNkulunkulu wabona ukuthi bazomthanda wase eyabakhetha le ndlela yokuchaza le doctrine izwakala mawuthi nje shazi kuyona icishe izwakale imnandi ingathi iyawenza umqondo ngoba ayivusi lemibuzo eminye esiphendulayo namhlanje ayuvusi for example lo mbuzo ukuthi ushuthi lo uNkulunkulu is not fair ngoba umuntu ongayi ezulwini ilo ongamkhethanga uNkulunkulu so akusilo iphutha likaNkulunkulu. Imnandi ngenxa yalezo zinto enjalo ukuthi iavoid lembuzo enzima imthathe uNkulunkulu imbeke ngawana thizeni la engachaphazele khona isindo sama decision noma sezimemezelo zakhe. Kodwa uma usondela kuyona uyabona ukuthi ayikho right man. Ayihambisani nembhalo yeBhayibheli. Okokuqala uma uPaul ethi labo ayibazi ngaphambili wabamisa kwaphambili. Akukho la ethi khona wazi imsebenzi yabo abazoyenza. Uthiwa nje wabazi ngaphambili wase ebamisela ebamisela phambili. Akusho ukuthi wazi izinto ababezozenza noma wabona izinto ababezozenza wase on the basis of that wa decide ukuthi uzokhetha bona. Akukho lokho kuleli verse. And so the most important thing abazama ukuyithola kuleli verse ayikho. Alisho njalo iverse. Likhuluma ngokwazi nathi siyazi ukuthi uNkulunkulu ukuze athi uJakobe ngiyamthanda noma ngamthanda kwakumele amazi ngaphambili. Amthande bese eyamkhetha. So lento yokuthi wabazi ayisho lutho ngokuthi wazi imsebenzi yakhe. Kunaloko uJakobe wazi imsebenzi yakhe emimbi uNkulunkulu. UPaul asho ku chapter 9 ukuthi wamkhetha bengakenzi okuhle nokubi amakwele uJakobe noEsau umfowabo. Kodwa nakho okunye ake sithi ke siyavuma ukuthi mhlambe leli verse lisho njalo lithi uNkulunkulu wabona okuhle ababezokwenza wase eyabakhetha. Nalapho iningi inkinga ababhekana nayo. Okokuqala iloko singikushilo ukuthi kushukuthi uma ukhethiwe ukhethwe ngoba uNkulunkulu wabona ukuthi nawe uzomthanda. Kushukuthi ukhethwe ngenxa yemsebenzi yakho. Lokhu okuphikiswa same author uPaul in the very next chapter and everywhere else la khona khona uPaul ekhuluma ngemsebenzi lapho ekhuluma khona ngensindiso ukuthi akukho la khona esindiswa khona ngenxa yemsebenzi yethu. Jakube wakhethwa engakazalwa bengakenzi lutho okuhle noma okubi ukuze kufezeke icebo likaNkulunkulu. Athi uPaul liya ngokukhetha alinge emsebenzi liya futhi ngaloyo obizayo uNkulunkulu hayi ngalobiziwe. That's the first problem abanayo. Ngisho kuthiwa leli verse belisho lokho abathi liyakusho. Okwesibili inkinga abanayo ukuthi uma uNkulunkulu akhetha abakhetha ngenxa yemsebenzi emihle ayibona bezoyenza ngaphambili, kuchaza ukuthi uNkulunkulu akakhethanga at the end of the day. uNkulunkulu ufike wazoqhivisa ukuthi wena usumthande kuqala. IBhayibheli lisifundisa uNkulunkulu simthanda thina ngoba yena wasithanda kuqala. Akazange thina sithande uNkulunkulu aseyadecide uNkulunkulu ukuthi uyasithanda. Kodwa isusa naleya into ye sovereignty kaNkulunkulu engikhulume ngayo. uNkulunkulu wena ngoba kusho ukuthi uNkulunkulu usebhala umlando ngenxa yezinto ezizokwenziwa wena in the future. Ifana lento nokuthi uNkulunkulu sithi uphoma ngokuthi wazi score kanti ngoba igame uyibukile kwi-video izolo. Akunjalo. uNkulunkulu wazi score ngoba uyena who determines the score. Kodwa naleya yinto. Leya nto emnandi yokwazi ukuthi uNkulunkulu usikhethile ngoba esithanda ave imnandi loyini ngoba leyo into iba isekelo sensindiso yakho uma isekelo sensindiso yakho kuukuthi wena wathanda uNkulunkulu kuqala leyo nsindiso ave intekentele ngoba umuntu ngeke umthembe ngalutho umuntu ngeke umthembe ngezinto zala emhlabeni kangakanani ngezinto zasemaphakadeni ngisho kuthiwa lowo muntu wena uqobo lwakho awuthembekile ukuthi into ebaluleke njengephakade lakho ingasekelwa ekuthandeni uNkulunkulu wena uhlulwa ukuthanda iy'ngane zakho uhlulwa ukuthanda abazali bakho uhlulwa ukuthanda abazalwane ungathanda uNkulunkulu kuze kuyokubeka emaphakadeni ngobani le nto futhi violator yonke lento esikhulume ngayo kade sikhuluma intshumayelo yokuqala kule series ngesimo somuntu iundermine ithatha kancane inkohlakalo ekumuntu ngenxa yesono ithatha kancane ubutha obukhona phakathi komuntu noNkulunkulu umuntu uma engakasindiswa uNkulunkulu engakangeneleli akekho umuntu owayeyobonakala ethanda uNkulunkulu emaphakadeni ngaphandle kokungenelela kukaNkulunkulu kodwa zonke lezi zinto izinto ebesingaphendula ngazo ukube sithi okay ke ake sithi lisho njalo but alisho njalo verse 28 siyazi ukuthi kwabamthandayo uNkulunkulu konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo ababiziweyo ngokwecebo likaNkulunkulu ngokuba labo ayebazi phambilini wabamisa kwaphambilini ukuba bafane nesimo sendodana yakhe verse 30 labo abamisile ngaphambili ubabizile futhi bese labo ababizile ubalungisisile futhi labo abalungisisile ubakhazimulisile futhi so lombhalo uthi labo uNkulunkulu abazi ngaphambili ibona futhi labo uNkulunkulu abathanda ilabo ibona labo uNkulunkulu abamisa ngaphambili ngamanye amazwi ibona labo abakhetha ibona futhi labo ababiza asimeni kancane ke la ekubizeni uma kukhulunywa ngokuthi wababiza ebhayibhelini ikakhulukazi uma kukhulunywa ngensindiso yabantu uma kukhulunywa ngokubizwa kukhulunywa ngezinto ezimbili okokuqala kukhulunywa ngokushunyayelwa noma ngokubizwa uma kushunyayelwa izwi likaNkulunkulu uma uzwa izwi likaNkulunkulu lishunyayelwa noma uma ufunda iBhayibheli kunobizo lapho olwenzakalayo ubizelwa kuKristu ekushunyayelweni kwezwi likaNkulunkulu kodwa okunye ukubizwa ekukhulunywa ngako ilokubizwa loku okwenzeka ngaphakathi ke manje enhlizweni yakho okwenzeka ngaphakathi uNkulunkulu ekhekhebula ungwengwezi emehlweni akho kamoya esusa inomfi emadlebeni akho kamoya ukuze bese uyaphaphama uyasabela ukubizwa kusho njalo sokuthiwa labo uNkulunkulu abazi waphinde wabamisa wase eyababiza wase eyabalungisisa uyophinde futhi uNkulunkulu emaphakadeni abakhazimulisi same bang lento ihamba ize ifike kuona wonke lama steps nje isuka emaphakadeni kuNkulunkulu ikhomba ukuthi ngisho nasemlandweni uma nawe sewukhona nawe ke sewuphila ukubizwa kwakho ubizwa uNkulunkulu ngokukhekhebula yena ngokuthambisa yena inhliziyo yakho akunikeze inhliziyo yenyama ethambile bese uyaphaphama into yokuqalo yenzayo noma oyibonayo uma uphaphama uNkulunkulu ekubiza ubona ububi bakho bese uyaphenduka ithini ke lento lento kusho ukuthi ayikho into uNkulunkulu esemaphakadeni ayibonayo kuzona zonke lezi zinto labo abazi ekwazini kwakhe awukho wena ngoba kukhulunywa ngesikhathi ungakakhona kodwa nasekukumiseni ngaphambili kwakhe in his predestination awukho wena akukho futhi ukuthi uma sewubizwa uzosabela wena ngoba naku umthanda uNkulunkulu nako ukusabela kwakho kumsebenzi kaNkulunkulu ekubizweni kwakho phinde futhi kube uyena okulungisisayo akungcwelise ngisho usahamba emhlabeni ukuze ayokukhazimulisa nasemaphakadeni akukho la khona khona wena kunento oyenzayo uNkulunkulu akwazi ukuyibona esemaphakadeni enhle enza ukuthi uNkulunkulu aze athathe isinqumo sokuthi wena uyakhetha kodwa khona nalento esengiyakhuluma ngayo yokuthi bathi but this is unfair ukuthi ukwazi ukukhetha abanye ashiye abanye ngobani uPaul uyakhuluma nabo futhi labo yawuphendula lo mbuzo Romans chapter 9 verse 10 kuthiwa akuyilokho kuphela kodwa kwaba kanjalo nakuRebecca owatholwa abantwana koyedwa uIsaka ukhokho wethu ngokuba engakazalwa amawele engakakwenzi okuhle noma okubi ukuze icebo likaNkulunkulu eliya ngokukhethwa lifezeke elingayi ngokwemsebenzi kodwa ngaloyo obizayo kwashiwo kuye uRebecca ukuthi omkhulu uyakukhonza omncane njengalokhu kubhaliwe ukuthi uJakobe ngamthanda kodwa uIsawu ngamzonda verse 14 labo abaphakama bathi pho siya kuthini na ukuthi kukhona ungalungi kuNkulunkulu na uthi uPaul cha nakanye ngokuba kuMose uthi ngizakumhawukela engimhawukelayo ngimzwele engimzwelayo uPaul uyazi njengoba ebhala kubakhona laba abazosho kanje useyabaphendula uthi bathi lento ichaza ukuthi lento khona lungalungi uNkulunkulu njengoba kuthiwa bengakenzi okuhle nokubi kodwa uNkulunkulu wakhetha iwele elilodwa washiye elinye uthi uPaul cha nakanye lamavesi leli vesi kumina libaluleke nangokuthi uma uPaul ebhala kanje ebona ukuthi uma ngisho lento engishoyo kunalabo abazothi unfair lento isiza ngokuthi iyangikhombisa ukuthi thina esishumayela kanje thina esifundisa ngalendlela ukuthi uNkulunkulu ukhethe abanye washiya abanye sihamba noPaul sihamba nemibhalo ngoba nathi sibuzwa umbuzo ofanayo laba abathi uNkulunkulu wabona esemaphakadeni abawubuzwa lo mbuzo ngoba eyabo into izwakala engathi fair the fact ukuthi sibuzwa lo mbuzo inginikeza isiqiniseko sokuthi sihamba impela la kuhamba khona uPaul uthi ka uPaul khana kanye uma bethi kunobulunga kunokungalungi uNkulunkulu bese equota iTestament elidala athi ngizakumhawukela engimhawukelayo ngimzwele engimzwelayo uPauli ungathi uthi niyiphukuphuku anuboni umusa kaNkulunkulu kulento akekho obefanelwe ukusindiswa angiboni yini ukuthi uNkulunkulu nomusa kangakanani ukuthi uNkulunkulu umhawu wakhe uvezwa kangakanani ekuthenini uNkulunkulu kube khona abakhethayo niphezi nikhuluma ngento yokuba fair nokuba unfair ukuba uNkulunkulu be fair nonke benesihogweni akekho obezothola lo mhawu uNkulunkulu anawo qhana kanye abukho ungalungi kuNkulunkulu kunaloko uNkulunkulu usinikeze ongaphezulu kokuba fair wasinika lokho bekungafanele wasikhetha kade sibabi wasikhethela ensindisweni ningibuza ngokuba fair nokungabi fair umbuzo engimela ngabuzibuza wona ukuthi nami pho Nkosi nami wangikhetha kade ngikuthuka ngangikuzonda kangaka ngangihlenga amakholwa ngithi ayilima ngangihleka abantu abakuthandayo ngithi bawesi isikhathi sabo kodwa wangikhetha uPaul uthi bukana umusa uNkulunkulu awenzile ngoba ukuba ubefe akekho bezosala ukube ubefe yebo yebo bakhona angabakhethanga uma sifunda iBhayibheli that's what we see kodwa akukho ungalungi nakubona abatholanga okwesi kunokubafanele uma bengaphenduki yebo baya ebhujisweni kodwa hayi ngoba kukhona ungalungi kuNkulunkulu ingoba thina sithola umusa bona bathola okubafanele uma bengaphenduki ngifuna ke before ngivale ngidlule nasesixwayisweni esodwa esibheke ikakhulukazi kulabo abangakholwa ngoba ikhona i-temptation kubantu abangakholwa ikakhulukazi uma ningizwa ngikhuluma kanje yokuthi hayi shuthi ke shuthi vele amkhethiwe kushuthi nje aningiyekeni ngikhubeke nempilo yami ngenze ngikuthanda ngenze ngikufunayo ngoba kushuthi vele angikhethiwe uPaul uyaba addressa nabo la uyaba addressa directly kuverse number 19 bathi kuPaul uPaul uya anticipate ukuthi bazothi ngokuba ngubani ongamelana naye na ngamanye amazwi Paul wena othenga icebo lakhe somelana kanjani thina naloko awusiyeke sikhubeke nempilo yethu uyosibona yena uma esibona mesikhethile sobona ngayo ikhona leyo temptation yaloko uPaul uyaba addressa uyabaphendula kulawo isingisi bathi why does he still find fault iphutha likaba ukuthi nasisithi futhi iphutha lakhe yaba addressa kuPaul kuverse number 20 uthi uPaul kungathi ubhodla umlilo uthi maye umuntu ndini maye who are you oh man kwelesingisi ucabanga ukuthi ubani uPaul usho njalo who are you to answer back to God? Ungubani ke wena ukuba uqagulisane noNkulunkulu? Ngoba baqagulisana naye ke manje. Upaul mai ba pendu lagash kuti oh yes wena eh siyayizwa into yakho wena impilo yakho ikhomba ukuthi eh ithuta awukhethiwe ngaphele qhubeka u safe no akwazi ukukhomba umuno kuNkulunkulu uthi wena ongangikhethanga ukuthatha up lokho ukuthatha phi ukuqaqulisana noNkulunkulu ungazange uNkulunkulu uze ukwenze athe kwenze akashongweni uNkulunkulu uthi phenduka ukholwe yivangeli akashongweni uthi khuleka egameni leNkosi uyakusindiswa akashongweni uma ukholwa indodana yakhe ngeke ubhubhe kodwa uyakuba nokuphila phakade ngokuba uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyiNkosi ukholwa enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo uyakusindiswa usukwenzile iloko njengoba uhlela uthi ulinde yena no awulindile yena uyena olinde wena uyena uNkulunkulu wena uyisaba uthi phenduka ezonweni zakho phenduka ezonweni zakho abakhethiwe asibazi ngokugoloza bakhombe uNkulunkulu ngemini ofour sibabona ngokuphenduka uma lishunyayelwa ivangeli uma ethi phendukani bayaphenduka awukwazi ukuhlala umuntu ongamazi uNkulunkulu umuntu ongasindisiwe manje uthi ngihleli ngoba ubaba uDlamini wathi uNkulunkulu uyabakhetha yebo lisho njalo izwi kodwa futhi lithi phenduka ezonweni zakho ukholwe iloyo amlethile oyindodana yakhe nasi sexwayiso sami namhlanje amen. Baba siyabonga futhi Nkosi yethu ngoba wena unathi sobe nathi namhlanje wasilekelela ukuba sibuke izwi lakho ndawonye Nkosi yami okukhuluna konke sikhulekela insindiso yalabo Nkosi yami abangakwazi sikhulekela ukuba usisize nathi ukuba sibone ubuhle bakho nothando lwakho kule mfundiso maqondana nokukhethelwa ensindisweni kuKristu Jesu indodana yakho amen.
Okay.